This is an MUT Radio podcast.
Khona ke umuntu sesinaye kulayini ezobe sikhuluma naye. Angambizi ngomuntu ngoba umuntu omkhulu lona. Angimbize ngomama uSikhona Ndlovu. Umama uSikhona Ndlovu ke headed was the Minister of Education in the Zululand homeland. Sibingelele sikwamukele egatsheni emsakazweni MUT Radio.
Yebo, siyavuma.
Ndiyaphila kodwa.
Siyaphila, singezwa nini.
Siyaphila mama sikhuluma ngomlando wasemlazi okumlando wasemlazi siyabona ukuthi yena uhamba ibanga elide thina ntsha yanamhlanje namhlanje sifunda okuningi kulolu hlelo iMUT as isikhungo semfundo ephakeme esiranayo ngicela ukubuza kumama ukuthi yena umndeni wakho emlazi ufika kanjani
umndeni wami emlazi ufika ngobaba ubaba owaye and ambitious ethanda ukufunda waye umuntu nje othanda ukufunda so wa register e University of Natal so wasondezela ke usuka kubo kwakhe akubona la emlazi kubo kwakhe ikaSwayimane so wasuka kushuthe ehamba 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 efunda efundisa ewuthisha noma ewuthisha usho thakaneliswanga ke ile mfundo ayenayo wayefuna ukufunda aqhubeke wayese ethola ipromotion wagcina esefikelele emlazi emlazi kusho ukuthi safika kuse GG ungekho wonke lomlazi ingekho yonke lemangosuthu kusho ukuthi bahlangana bakhuluma nabantu basemlazi bavumelana ukuthi akwakhiwe isikoli MUT njengoba sekune MUT nje kushuthi he was amongst the first people abavumelana ngokuthi bacele le site isite bayithole bese bekhuluma ne Department of Education eyayikwaZulu KZN iphethwe uChief Thelane kwasekutholakala isiza ke semangosuthu njengoba nilapho nje nisemangosuthu
umlando muhle ke umlando impela muhle wakhulela lapha ke mama uSikhona
wakhulela lapho ke nami usuthi ngikhulela kuleyo ndawo enabantu aba ambitious most of them usuthi uV section lo kwakubizwa ngokuthiwa iseGG ilokishi elidala ekuyilona lokuqala ungabikho bonke lama sections akho nemlazi kushuthi ke kwavulwa ngeGG emva kwakhona yagcina isingu uV
uGG washintsha waya kuV
waya kuwaba uV section
cabanga bengayazi yonke ke leyo nto mina sengiyazi
mina nje nisendaweni imangosuthu isendaweni yakhiwe endaweni ekwakuyindawo yabantu bakaNzimande uProfessor Nzimande mangabe uyakuzwe ukuthi kwakukhona uProfessor Nzimande yes leyo ndawo ke ekwathi manje kuthi kwathi lapho kodwa kwakuyindawo yakaNzimande leyo ama families ayekhona lapho kwakuyi family yakaNzimande kukhona i family yakaMdladla phezulu esontweni kwakuthiwa kaMdladla so ama prominent families ayekhona lawo kwakuyilawo kwakuNzimande Professor Nzimande owanaye wayenesandla esikhulu ekuthi kwakhiwe uphiko la kwakwakhiwe khona i branch yase University of Zululand ungoyi kodwa kwabizwa ukuthisa ephikweni so ke encourage abantwana ukuthi abafunde yebo kushuthi kwafundwa imangosuthu kuyavela kanjalo
uthinte indaba yomdladla kusikhona la esidla khona inyama
yabona ke lanidla khona inyama ngaphesheya nje komgwaqo
yebo
unesikole lapho nesonto
oh yeah.
Nathi esafika kukhona ikwamdladla ke lapho. Lapha lanidla khona inyama ikwadube, kuthi kadube.
Oh yeah.
Kodwa nje leyo area kwakuyi area yakamdladla and then ngakunina lapho uyikanzimande professor Nzimande bese kuthi ngaphesheya kubika mnyandu lase kunokumnyandu station
yes yes
nezwe lethu kushuthi ama families ayikhona lapho kwakuyi family kamnyandu eyayikhona eduze lapha kwe station sasezwelethu ne family kaMthembu ingekho yonke lento lekhona manje
ya wathuthuka umlazi sesiyabona manje ngifuna ukuthinta la indabeni yokuthena ubaba wakho ubukeka sewumuntu ebethanda kakhulu ukufunda cause benganeliseki kahle kahle ngalokho asekufundile befuna ukufunda okunye okuningi ngifuna ukwazi ngimama ngiyazi ukuthena ikhona indaba mhlawumbe owakwayizwa about umlando ke womlazi ngesikhathi owafika ngaso nangesikhathi njengamanje esesikusona iphi yona indaba oshoyo ukuthi yazi ukuthini le angisoze ngayikhohlwa about umlazi
aveziningi angazi nje ukuthi ngakhetha yipi kodwa nje ngivele ngikhumbule ukuthi thina sonke njoba sasingafundi lapho elokishini abantu befunda kuma colleges abancane befunda kulezi ikole babebuya ema colleges kuzohlangana kuhlanganwe kamdlali ukhulunywa ngeprogress iprogress yani yendawo yasemlazi kushuthi kwasekugcina sekwenzekile ke manje engicabanga ukuthi mabengavuka bona omdladla umfundisi umdladla uKenon hey angazi bangathini neingane zakhe
Ngithola imessage lapha mama before siqhubeke nje ngithola imessage la from management yakhona lapha esikhongweni iMangosuthu ithena thanks so much sisu sikhona we appreciate the role your dad played in the establishment of MUT we acknowledge you and your family
siyabonga
wakhula ke mama sikhona ukhula ufunda khona la emlazi I'm sure ukuthi na bakhona abantu oshoyo ukuthi yazi ukuthini laba abanye bamaqhawe noma ezinye zeinqalabutho zomlazi ibapha abantu okhulu ubukela kubona wafisa ukuthi yazi ukuthini nama sengkhulile
if ama families lawe ngikhuluma ngawo
yeah.
Usho ukuthi family leya kaSikhakhane kamfundisi Sikhakhane wayekazi isonto lasewesele abantwana bakhe bafunda kushuthi sasibukela kubona bese kuba ifamily yakadumisa la kunocelane khona la ucelana ngicabanga ukuthi uya kuze kuthiwa khona bakacelani naba bangcwaba khona
yes yes
ifamily yakhona nayo futhi yayifunda kushuthi nje abantu babe ambitious khona uDon osebenza lapha eMangosuthu wakamhlongo owaye umakhelwane wethu kavi emlazi use udokotela manje ulapho eMangosuthu ukhethe department yaka science and abantu si proud ngabe sithi masibakhomba sibabukhombe ukuthi abantu abaphume kusiphi isandla kuziphi izandla uma wakhe naye waye uthisha kodwa ngoba isikhathi esasikhula ngaso thina abazali mabethi mabekhulele bahlaliswe phansi baye kusebenza so wayeka kanjalo uma wakhe ukusebenza waqhubeka kodwa uDon nefamily yakubo ekhipha odokotela kubo kaDon nje kunodokotela abawu 3 from that family 3 doctors and then abanye benze o masters abanye ba o principal beyikole I can name a lot of people njengoba sengimeme nje laba baka Sikhakhane umfundisi Sikhakhane ngeshwa ke baphuma bahamba kwasengena umfundisi Hlatshwayo nayo futhi leyo family nayo eyayi prominent eyaba prominent bese kuba khona umdehe u principal wase Swelihle High School umdehe owaba leader uze washona e leader kahle bese kuba khona nokubheka wayebizwa ukuthi uNtsibi principal wase evuku zakhe ngicabanga ukuthi uyangikhumbula noma awuyazi kwale uvukuzane.
Ngiyayazi ivukuzakhe.
Ehhe. Principal wakhona ke ukubheka. Naye uphuma ka V la eGG la ngithi seGG khona.
Hmm.
Yeah. So nje ama families lawo kusho ukuthi njengoba uviwa umncane kanje abantu ababe ambitious befuna bonke befuna ukufunda nezingane zabo konke kuhlangana makuvalwa isikole nje kuputhwane kukhulunywa ngendaba zokufunda.
Wow, eh sifundile kakhulu mama usikhona. Eh enye imessage ithena knowledge of the history of Umlazi Township is so precise. Okushuthena uyibeke esikhonkosini bayakuvumela abantu. Okungilidela ke embuzweni wami omunye mama usikhona. Wokuthena kuwo wonke ke lomlando osusitshele wona. Yiphi into oyibonayo ukuthena na into okufanele yenziwe ukuze sizokwazi ukugcina lomlando for izizukulwane ngezizukulwane ezilandelayo?
Hey, angazi ngicabanga ukuthi le siya spirit se ambition nokuthi kuphele indaba zokusebenzisa idakamizwa ngoba njengamanje into enzima kakhulu lapho indaba yeidakamizwa. Kodwa uma ngathiwa yonke icommunity iba involved ekuthuthukiseni amakhono eingane. Njengoba imango suthu kade yenza ngiyacabanga ukuthi namanje basenza indaba ye-outreach program.
Yes, yes.
Because ngangiyimember yalapho uma ku-outreach. So, leyo nto encourage iy'ngane ukuthi ifunde kuvizithwe iy'kole. Njengoba imango suthu ibiyenza, ibiyithumelele, uziwe ey'koleni. And then ube khona i-recruitment yey'ngane abayibonayo ukuthi they are very active zizobuya zize ey'koleni zitshale le simo esikhuluma ngaso.
Yes, yes.
Sokufunda nezwelibanzi njengoba izwelibanzi nayo kade iza lapho i-participator kakhulu engathi leso spirit singangaphela. Nama industries lawa oshel abazama ukwakha ngoba bakha icommunity yasemlazi ukuthi iqhubekele phambili no suppress bakwazi ukudonate badonatele indawo enabantu abaprogressive kodwa kakhulu icommunity ukuthi imingathi ihlangane ifunde nje ukuhlangana kulekelelwe imango suthu njengoba ine outreach program. Ngicabanga ukuthi kungaba into enhle kahle.
Umama sikhona uthenda uma kungaba nama outreach ayenziwayo amaningi iyona nto leyo engenza ukuthi na umlando womlazi uqhubeke futhi ube muhle njalo soloku ubekeka nje ubekeka nje ubekeka nje uma kwenziwa kahle. Mama usikhona uthinta indaba yobugebengu nama drugs akhona lapha emlazi ikhona intshe ikulalele njengamanje intsha ikulalele athi namazwi akho abhekwe kuyona.
Hey, ukuthi bantu abami kukude la sithuma khona nalase sikhona manje ukudonselwa emuva sidonselwa emuva ama drugs kubi akuphilisi umphakathi usidonsela emuva eqhundleni sokuthi ngabe kuya progress and silimaza silimazele izinto zethu ezakhiwe thina for ukugaina thina bese siyakulimaza lokho engathi abantwana bangabuya kuloyo mqondo ungacatshangwa indaba yenjabulo yokujabula manje kwesikhashana emva kwesikhathi sekuphelile injabulo sekuqala usizi bese siqala manje sisiyo supporter abanye abantu kwamanye ama areas engabe sisupporter abantu bakithi khona emlazi.
Sibonge kakhulu gatsheni ngesikhathi osinike sona emsakazweni
eMuthi Radio. Ngiyabonga kakhulu engathi ngaqhubeki eMuthi. Siproud kakhulu ngayo.
This is an MUT Radio podcast.